sibiroto kya mazibo mwana anyonju demu bakatebe funye mukanzu tumbekele ndega siku wa dodo olikendo weso alo abakuzala bawangale wansitamu omuntu mpulirwe nkulaba nfuna n'amalo balumba n'omukisa ndavu yo yangobako eribali kati nfunye n'ekimuli senga botodde n'ekyama bono sikwini mino ono kwini wasalongo kati nfunye n'amalala n'akola kinze yakalaba ku nsiku n'olyomu bwempadde omutima olyomu katweragemu situka bebi wange tunyenyemu olikebbango oli mugole eno mbaga nageswaga oli mugole eno mbaga nageswaga kolesa amalala ebyembaga byamalala wanike ekifuba abookyanga ebigere kwagala byala sikulimba naawo ndaba sikulise bando mulaafu sikuwenga bwendo osuddemu akabanzi njogera ng'aliko omutama genda kuwemba ejja gavumenti ebimanya gyempa genda kususuuta n'emmengo obanga omuluka laafu gireete n'emitawaana gikwase kyagulanyi nadduka mbagagga kwagalana yeeno omulaafu kwagalana oli mugole eno mbaga nageswaga oli mugole eno mbaga nageswaga kolesa amalala ebyembaga byamalala wanika ekifuba abookyanga ebigere yeah, you know.